studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Keita to boggi jalle ga palil hala Mamadou Sama Seku jam wali sakirabe kidibe ko buri unyaro yimbe egube ewde wuddu leedi dina falaje tonno yimbe galleji temme didi e chapande nay hono fuf kabar mudum no wuri jaw mudum e journal medo tottugol teddengal fawde sappo e tatton solla sabe leedi franc chambe der leedi mali kanaka leedi di ibrahim bokar keita gonno do tonno kenyan inde o woni bien place des invalides kabaru fina tawa hande na fawi do jolul dabaji kalngal do tawangal ngal inasko wadi fi mudun wayri wadede na wara dubi kewde hande yo batte wadi denago di gondi sember kabaru amen mbien hande berten 33 lewru decembre hitan 2019 bismillah sakirab on bi mini e be mbara ujunoro yimbe mbien na der d'accordé mbien egube fedende falaje be do yimbe galleji teme didi e chapande nay mbien faaba lamu e wobbe e tawde fufu na kasindini fa hande faabaji e wi horobe nukku o sifa ngurdam mabbe na bana fi hunde yafunde keddana ko hebani en Moussa Malle Sissoko do fashitango Ousmane Niali Bouli amnata jall
d'accord egube warde jodade falaje ana wonde e bisiminde egube heybe handen ko buri himbe ujunoro jodi le o nokku e wi hamma jallo tidalaji be jogi hande ana pa do wasugol ndiyam e nyageje e wi horebe be e gube yogabe mabbe ana gada golleji yogaji handen yalla ana bawo daranade ko kasindini yogajun
balligo ana juura kabaru lamto don development sosa balligo ana juura de wuro on balligo ni min gondi ka toujours min on kajam balligo saw yimbe be ana kebe ana ngara wakkati fu ballari ka dun ka ngadon kippe mudum wakkati fu min on kaja dun so nyamdu so ndiyam so nyageje nyageje fay wotere min gala dum min on kasingini e nyageje sanne san cuudidi dum don kashin gine mumbe naysata min keba bazuji min gada min yibana yimbe waro
tagal faabo goji lam o kanye ONG ngaji yogaji be egube kuliti wide ana jogi tidalaji mawdi gunda mumbe ana tide
don ana santi sedan yimbe dogotoro en an ngara jawde min wakatiji asawer e leti tidalaji di midon jogi tidala do min lelo jiyam kany e nyan gonga jati midon keba sawrede mere me
baloy kadam
be egube juri le cercle ngaji banyangara duansa koro e mondo oro le jomopti be yiwi le nukuje mabbe batte rafinde nagu e basi jingonde hakunde jalleni
e on wattu goto on don wiide jangnirre udutama der nukube do egube be e wi janginobe be e mbara ngien chapande ngeddo sukabe lekkuy o do gollemo welisonne sarabe be yumo ONG CAEB dum woni conseil et appui pour éducation des bases do faba boudi mbien Oxfam e le ko wartako en fotintina kabar mudum kala jido bedrado famu do kabaruji leede mali hejo jissut tamani na mbawi nawtrade mbien bu bemba WhatsApp numéro 0176 78 81 bangal viamo mo mbudu yobataake mudum yo 37 321 bangal habotir suyaku o andon leedi france ndi ben wondi e mboyjonki mursere sappo taton solo sabe mabbe dar sahal leedi malindi tottugol teddengal wadama to paris ton kenyan dar nuku place des invalides kanko kanaka leedi mali ibrahim bokar keita gonnodo ton politi mette bibe leedi mali batte kado kasara be do mbien kabtibe leedi france gonnobe der barkan kedike e le accident diwoji mabbe didi wattu mabbe jokti non mbien e jadinkobe keddana ko hebani en Hamsatu Touré e do fashitango Alcissé
Ibrahim Boubacar Keita e délégation yimbe mobe fa hewi immike yaade Paris Kenya. President Ibrahim Boubacar Keita e be yimbe be wari hollitide President France Emmanuel Macron teddangal ko Mali jogani leedi France. Fadama ko immade yaade France le Kongol mako ko o settini bibe leedi Mali. Ibrahim Boubacar Keita wiide min gala dalilu fe hunde ko hatta me nangude juude yimbe garbe wallude me hande. E juude mako kanko tawede kabotobe sella leedi Mali ni hana yirede hononi mballigu. Kasendu hononi garbinade. O holliti ka sendu min balli nokuje de fu mi imike mi kabike nokuje fu to wiya imon den darde bi adama yagol president ibrahim boubacar keita france wadi wakati mo rafinde nago beedi nyande fu le sahel to yottade wuddu leendi kenya alan gendarme idon warama menaka goto barminama tagal ata tewtinado e nokuto be daritu gabbe o golle o ka yimbe idon gombe do moto kabaru kebaru le o nokku holliti wiide yimbe be tagal golle mu bondo o dogi
jaral madun biadna julul dabaji yu tawangal ngal inasko wadi fi mudun ndenna ndedo yambere wonno sababu kawtal singaji mutidi fuf ka batte wadi ndenago ngududo o ngal do tawangal wari wadede mbien wari humtinedo hore ana wara dubi kewdi hande keddanako amnata jall hebani enne do fochtango Ousmane Niali Bouli e kanko amnata o
J jaral do mayo fleuve niger ngo yo yambere maunde li region mopti o ka handen kabaru mudum fandidi le gelle yogaje nukuji yogaje dum seli jati batte rafinde nagu hono jafarabe do himbe mudum celi halde hala jolul fey isa pileya sous préfet mopti
nyalare datu commune to pamete nebe e cercle ngaydi kolita region nenno batu mawdo gadetede le region mopti bangal durobe hitane fu o e le batu o dem be nangata nyalade de e jolol hani wadde mudu e le region mopti o jafarabe wawa tawede hen sabi jafarabe le cercle tinen o won anyo darete e jolol o woni fan inde basiji goldude e le burgu o e yambinde finatawa durobe
e wi buradiko le burgu o gube terroriste en de ana kerto himbe ana naba dabaji kewdi e hakkilo makko fewdi e kabaru mudum jolol ana wawi warde majjude fe
alhaali idrawle warde hikke fu min gaday ko haani laata de festival ko yambi da fay go ci fu sa haadi min wal ko wono aran der ko den jaya ne ne deeni ido haadi min wal ko tewti min kabar ni leedi ni do ro fay go tan anda ko min be yabbe majje fu min la ton banyer kabi den buri banyeje de fu inde du so wana banyer saay lan do waddi jam e leedi men di Allah etel deeje
le region mopti o marobe dabaji ana darta e lam o fi dabareji yalla de na go an hebe do julul dabaji
nukiji dental ledde lulludi mbiyen espace vert na gondi na yonukuji no muini na muini ngurnam no fewi dunke en kabar mudun yoga kuliti wede yo nukuji mbiyen ngududdi majude soni en yewi sifa maadi ngalurande yalla huntande hore dabareji majji woni ko lamukobe na gondi nyibude nukuji yoga rafi bawde mabbe e tawade fuf kedan na ko hebani en adama sanago e du fashtango usman nyali buli e alsisi
tardingeji nafa modo wodin e bi adama ana wada fa heba fofa hendu lobburo e nokuje bubude ana buita wulare ka nokuje de ana pandi le ngalluje meden de alfa aliou mayga o ingenieur aux forêts gon e foftere
nokuje wodi la tutade wala lawi gelleje mawdu wadi so mi bami adi haybude nokuje yoga so todi la tutade woni mine kan itude kalsi fami keba daranade di nokuje
fewde o tidalla lam on wondi e wattude koyde mudon fa mojina nokuje sardinieji himbe mbaw yaade poftawa fay etawede be pabirtaake jawdi sanne madame mayga ajaratu cham kay on directrice observatoire national des villes
nous avons
gade jande kollitoro no kuje futu hana darnede fa yotade no kuje to dodi ledde tutade woni le jande min kebi muinde hande no ku biyetedo ilo 100 modo bako jikoroni golleji di ana laaw dabere ngadi goddi bamaama min gondi e tewtude kals yalla min keba wadde golleji min muinde no kuje to dodi ledde tutade wawi hedede fal lam o hedde
no tagal be du hebude hendu lobburu e nokuje bubde nafa mawde jogi e de leebina gendi ana buita nyawuji himbe keba njaa tultawa e njodo du ngajo
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde Europe
sengare kabaruji amen na der region ngaji de benno to segu tonno classe uji tati e kaki gollirde mudun tarode tati bureau goto e magasin goto di almusadaji mudun woni millioji chapan tati didi buudi sefa ngoni tottadi wuro tonoma ben tomona les communes kono dimini denno ben der cercle ben cercle segu mo wadi nyande chapan tati lewru novembre dabino do yeso kejabe lamu gotonabe ben kany kafnabe kabaru jande cercle o fede fondation thailandaise itti jawdi e do dawri dal ker omari ke imben ke jabe lambe politi wide dum do latto sababu huntande hore imben jandeji sukabe le koy wurongo ba hande to segu ton no hultama wide ko buri imben tema didi e chapande joy galleji yimbe e gube commune pilingana to tama imben nyande aljumare noga e jena lewru novembre du ngura e kasindina kewde yo ton wuji jetti gawri ton wuji joy maro e dagi tema didi e chapande joy e didi yo dokkal ONG e duko bangal gollirde humaninde irwera region o denno yo yalla mbe boutude telaji mabbe e wi ndukudo o to yoroso ton no hultama wiide karutal to yoroso ton hultama wiide karutal tatobal finata mabbe yo iwde 13 yaade 15 lewru janvier 2020 to wuro mawton der mbiyan dudo humpitama ga bamako ga mbiyan e wattu batu mawdo fedde irwera cercle o adesi e wi ardo conseil de cercle o commune ngaji di fufu dentite imadraji di yalla ngal do kawtal tatobal na feewa dum timinta kabaruji amen hande do e seden yewtere amen wawande
Sido tamani